kunsi kuno tutambula bamutugamba olugendo lubadde luwanvu naye akyatukwatiddeko tulina okumwebaza okubaawo abakyaliwo ffenna waliwo ensonga lwaki tukyaliwo nga bw'olowooza ku mikwano egyakulekawo jukira omwebaze manya abasinga gye tuvudde bibadde bizibu okuyita mu biseera bye tuwangudde abamu bubadde bwavu abalala ntalo abalala okufiirwa n'endwadde abalala abali mu makomera zikyeggadde beenenya ery'omutonzi okufuna eddembe nange gw'olaba emigugu gyali ginzise ku lw'ekisa kye nkyaliwo mpola antikkudde kyobaolaba obuyimba bwange mwana bwa mwoyo suubiri abatuuze ffenna tuddemu amaanyi kikulu ddala obuteera bira gy'ovudde n'emikwano bwe mulwanye nga mukyekudde olw'obulungi bwe tukyaliwo ffenna abakyaliwo tumusaba atukwatireko ku lugendo teritoga eriyisirayiri alireeta gye ensonga y'okubaawo mungu yaginywezeza amazima lowooza ku biseera by'oyiseemu ng'okaaba ng'owulira obulumi n'ennaku teryayamba n'ab'enganda bandiyambye bakkubya amabega nga n'emikwano gye wali olina gikwesamba kagoba osulanjala ebirooto by'oloota bya yusufu baganda beebwe baamutunda shida bwe ziggoba manya tezijja n'emyaka abamu zibagoba okutuuka mu ntaana naye ekituufu kyaliwo amazima g'etimbe abaakusuubira okugwa feesi bazeebikke nga champiyoni amazima opatikanya olwanye n'omutonzi ataddeko kyepezi gwetimbye ddala amazima kyaliwo bakakasa olwanye n'omukono gwali mu bire gukyakkutte teriddoga eriyisirayiri alireeta gye ensonga y'okubaawo mungu yaginywezezza ekituufu kyaliwo lowooza ku biseera by'oyiseemu mwokulidde wetunuulira eddala olaba ensi gyekututte entalo zirwanye ng'omulondemu owejje ali waggulu akuwaniridde akyakkutte kubuuza b'emikwano bameka gwe booziise abandirwanye naabwe ku lugendo lw'ebijja emyoyo gyabwe gikulengeza mu maaso ne gikukakasa okuguma mu maanyi n'essuubi bangi leero bandikuyise masiikiini muli egaze yalonda yakudda sitibbiini mukomba bokisi akasole kamuli awodda sikasitolo bwengulu obalaga bwatadde ddala amazima okyaliwo bakakasa olwanye n'omukono gwali mu bire gukyakkudde teriddoga eriyisirayiri alireeta gye ensonga y'okubaawo mungu yaginywezezza amazima ddala ekituufu okyaliwo amazima ddala wallahi mwebazaali waggulu owejje mwana shida zandibadde nyingi ezikkubye olw'ekisaakyo kyaliwo ffenna tubiyitamu nkaweereza abatuuze abamanyi obulumi buno amazima ddala waliwo ensonga lwaki okyaliwo weebaza akyakuwaniridde okuyamba okuyita mu by'oyiseemu nga nnamwandu okyaliwo nga mulekwa okyaliwo ensi mwe tuli ejjudde abataagaliza abakusekerera ne bakudaalira ng'okayitamu naye akayimba kano kakulengeza ssuubi ebyokutambulira mu bulamu obw'okwebaza ali waggulu akubudaabuda n'akuzaamu amaanyi mu biseera by'ennaku kayimba kano nkaweereza abaana nkaweereza bamaama nkaweereza bataata abalaba obulamu bwa Kampala abalaba obulamu bw'ensi mu kibuga mu byalo ffenna abanoonya essuubi twebaze mungu akyatuwaniridde.